Pamoja Records.
Yo, Duke, what up? I wish you're coming now. I'm Pamoja Gang House, some boy, yo. I wish you. Morphin. I'm a jay.
Duke on the beat.
Far away, far away, far away, far away, far away, my baby. Zawadi kwa kodiang Imbasi tuende mbali welo lote la togiang Kikuwa mula jalali kama musi kama mtiang Uwe upoteaz Mwali wanguwe kwa zauta ishi kwa zauta enjoy Imbeka kwa bega nipona wewe au mitoy Mwali wangu kwa zauta ishi mwali uta enjoy Imbeka kwa bega nipona wewe au mitoy Siki ya poli my baby Ini kubali ye mkongo ni uni baby Uwe tuende mbali fawe upande ndege Evi nasema na wewe Mama, ini puna wewe, uwe mama shiga Yatu atiani, ibega kwa bega Nipuna wewe, uwe mama shiga Yatu atiani, ibega kwa bega Kwaza umependeza na kakaru bega Wenyu mama nyumani, uona nite Far away, far away, far away, far away, far away My baby, ini kubali ye mbongo nini kubebe Uwe tuende mbali ulaya tuka pandendege
Okay, 8:46.